moja, mbili, tatu, ine, tano. Dem anataka maelewano. Bigger, bigger understanding, man.
That's open,
Charlie moja mrefu msawa awe mbamba. I wanna feel him when he touches me. Wanna feel him when he looks at me. Kiwa naye ni mimi tu. Ini waki naye ni man. Who will understand me. Kutoka juu hadi chini. Takuwa na uongo baina yetu. There be no cheating, no secret, no reason to regret. Chali moja anipende mi. Minamtaka chali moja anipende mi. Minamtaka chali moja anipende mi. Minamtaka chali moja anipende mi.
Ile mwona kati moja jo. Ukoja ni kupe mfano. Manukato maskara skati manchano. Nilitaka kupakata busu tano. Akakatama ele wano alitaka. Atapata kutoka kolo to rap master. All the ladies in the house from hell yeah.
I need a man.